Tuliba tambuze wanincha tuvao katigwe kola byokoze ngo chimanyite tusigazao kasera kakubera one tunyumirwa mu kubitu teganyiza etakera kalenda yobulamu obabuli omumuka maya jesigalize yomumukono gweye tomanyiro ligenda echisinga mu obulamu bo ebiseno bikwao Mubulamu bomu omoyo ko mukwase byonna chinigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo mukama bomu obulamu bomu omoyo ko Mukwase byonna chinigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Malira mubanji kwa tweinulira mbuka sitatuma nebyo chechisinga Muline twera birati banja babile kebyo Nga babili na kakasera Mumenye kera chinebye bikwabo ofirwe Omoyo bogu zikirire Wanifunya kasero fumitirize Ochimanye mukama kwetaga Mukama bomu obulamu bomu omoyo ko Mukwase byonna chinigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo mukama bomu obulamu bomu omoyo ko mukwase byonna Chinigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Sena binji bye tutamanyi eri abe wateyo esine bajegana Neba imirira wokululwe nebafuga okwegomba kw'omubiri Gwe wandira buse kiseera kigwayo mukama n'omuwabulamu akulembere Owonye emmeeme y'okuzikirira olunaku lw'alisalira babi omusango Obulamu bomu omoyo ko mukwase byonna chinigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo Obulamu bomu omoyo ko mukwase byonna chinigasa chokulya ebyasava museno nofiro obulamu obujanji manye byensi bikwa ebyeseno bikuma tulina gye tugenda mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo mubakabaka bobwe mirembe twesunga fenno tutuseyo